ZLouder.com.
Lava boy ya kusaji and the boy sky free. Unga kana banja iwo za butika. Usakane banja chifukwa cha ndalama. Usakane sukulu iwo za sauka. Usakane sukulu chifukwa cha chikwati. Unga kana banja iwo za butika. Usakane banja chifukwa cha ndalama. Usakane sukulu iwo za sauka. Usakane sukulu chifukwa cha chikwati. Unga kana banja iwo za butika. Usakane banja chifukwa cha ndalama. Usakane sukulu iwo za sauka. Usakane sukulu chifukwa cha chikwati. Mwevimvesana na soni Mundukana banja chifukwa chandarama Mungu mpasa chuma kuti atandize banja Eve chuma chicha mweo wamba kutatira Wapanja kambe kundi shingumuza ndila Akapanga ndoda na mukangira kunjila Waibara chuma kwende chinachokela Wabachimbaka one Usakane banja iwo za butika Usakane banja chifukwa chandarama Usakane sukulu iwo za sauka Usakane sukulu chifukwa chachikwati Usakane banja iwo za butika Usakane banja chifukwa chandarama Usakane sukulu iwo za sauka Usakane sukulu chifukwa chachikwati Usakane banja iwo za butika Usakane banja chifukwa chandarama Usakane sukulu iwo za sauka Usakane sukulu chifukwa chachikwati
Mwe bantu wae muri so kana sukulu chifukwa chachikwati Iwonga punzira wonga suke kwa wafana wako Manje uyo guy angu wakuna makatoka kumajizi iwe nishi nikulila Zakumbukia na sukulu yene unakana Geuza nikwezi nifakanzero kusukulu Severa ya pacharo imwe sasira
Wanga kana banja iwo za butika Usakane banja chifukwa chandarama Usakane sukulu iwo za sauka Usakane sukulu chifukwa chachikwati Usakane banja iwo za butika Usakane banja chifukwa chandarama Usakane sukulu iwo za sauka Usakane sukulu chifukwa chachikwati Usakane banja iwo za butika Usakane banja chifukwa chandarama Usakane sukulu iwo za sauka Usakane sukulu chifukwa chachikwati
Lavi 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 chinchi kondiane Usakane ine kasi zero kusukulu Kosa kopeka na ndalama za wakulu chino charo mameni chikulu Pano pacharo tisangale monga galu Katisuumbe la charo chikupanga pulu Hiya wabachimbaka one Wabachimbaka one
Usakane banja iwo za butika Usakane banja chifukwa cha ndalama Usakane sukulu iwo za sauka Usakane sukulu chifukwa cha chikwati Usakane banja iwo za butika Usakane banja chifukwa cha ndalama Usakane sukulu iwo za sauka Usakane sukulu chifukwa cha chikwati Usakane banja iwo za butika Usakane banja chifukwa cha ndalama Usakane sukulu iwo za sauka Usakane sukulu chifukwa cha chikwati
Zidabwisa Zamene zichitika Mundu kana banja Chifukwa chandarama Zidabwisa Zamene zichitika Mundu kana sukuru Chifukwa chachikwati
Exclusive to ZLouder.com
Records Production